Le code de pénal du Niger a toujours.
Deutere kite leydi Niger abada kono hadi pide barat. Datol laamu ngol hembe e chapande jeddi e jenayi ko deutere kite leydi no wodi laabi di hoji kando fide bara e mohana pide baram. Nayejo modubi chapande jego no wodi laawol e fide bara. Mane lardudo kando no wayi fide bara baka himbe be limtumbe wala hen neddo fu latido no yamde no yetti Allah ko nati pide bara no torra bibbe leydi fu laawol no wodi jomu nodde to sudu saria mane do gattudo sukamu pide bara mane watta bi goddo pide bara non wodi lawon gol dewtere kite leydi hokki jomun nodde to sudu kite lawo lamu ko jangol ildu bujinaaji didi e sappo wi ko neddo no hani nodde to sudu saria dun do mardi bondinom denne gacce mawdo wadi kanon halama nde anka e pide bara bi goddo burduda no hani nangeda himbe fu no bay kawrude e wadde fedde mu en amma nimbe kawri e wadde fiede fiobe bara fuuno wodi lawol jomun nodde sudu saria neddo latido mo hennon fuuno de watti pide bara suka do labi kono wurdi e majjun no hani kando nangede e fa hande wadobe habbidande e sukabe ngattabe le pide bara midandi ko der dina witake konfiam bara hande gam mide wondi e rafi dum wittato amma e der lawol adina wakati fu mide nodda modibe der ekitinol sar tobe malan aladune o famtirmi mi fawodi do pide bara dina kono hadi dun no wodi inde neddo fiyata bara de wakati on wittake hanana acca dum koni be jardoraaki woni ardibe pide bara be ko sabi ko be acca gandun do bumbo gacce mawdo no gacce fu wawa burde e gattol sukabe rewbe e worbe pide bara je wondaro gattudo suka potudo jande lekol pide bara noy ngurdan jomun latoyto jango denne suko on dom torraji fu ko tawa hen no wawi hewtade
les expose à toute forme de risque dans la rue.